Angulosi soa kapangimshela ngisase high school athi ufuna umalume isemncane ufuna umalume
uyena awuye
Angulosi soa kapangimshela ngisase high school athi ufuna umalume isemncane ufuna umalume
bamhethe bamqedwe
sethi ufuna mina angeka bancane ufuna mina
bamhethe bamqedwe
sethi ufuna mina angeka bancane ufuna mina
to sasebhleni bamanazaretha simcela
sethi unqabana
sifisa ngesitaba athi mamba sasayikumu
ufuna mina
useyisangoma
sethi ufuna mina angeka bancane ufuna mina
useyisangoma
sethi ufuna mina angeka bancane ufuna mina
A man and his daughter.
Inkanewane.
Ha.
Inkanewane.
Willele.
Inkanewane.
A man and his daughter.
Inkanewane.
Ha.
Inkanewane.
Willele.
Inkanewane. Inso.
Kwashamaxhosa.
Inkanewane. 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 Inso.
Kwashamaxhosa.
Inkanewane. Inkanewane. Inkanewane.
A man and his daughter.
Inkanewane.
Ha.
Inkanewane.
Willele.
Inkanewane.
A man and his daughter.
Inkanewane.
Ha.
Inkanewane.
Willele.
Inkanewane.
A man and his daughter.
Inkanewane.
Ha.
Inkanewane.
Willele.
Inkanewane.
Hashtag Masoka.
Ukapela will never die.